ckmusicpromos.com.
Oneka monga nele 19 Ndevu zina choka bate nikalipasini Bafana vabwela nikalimu 18 Manyimbo ya choka nikalimu 18 Feshi ioneka monga nele 19 Ndevu zina choka bate nikalipasini Bafana vabwela nikalimu 18 Manyimbo ya choka nikalimu 18 Nikalimu 18 Nikalimu 18 Kalimo 18 Muklap, nangena, chadiva, chapena, mafela, black table, vimova, black label, magelo, montelo, savana, takila, chalila, 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 bendera, bendena, vapaka, chiringa, bemako, bemako, chokako, mutila, peteka, mutila, godfather, nidila, wambela, wasila, kulibe, kulila, kulila, kulibe. Kujama, kulipe, pejama, nilipe, kukona, kulipe, ni moon, ni star, ni sun, ni sky, my wound, my scar, the pain, the lie, the wish, I die, they see me fly, I kiss the sky, ni do or die, the snake, the cat, ni the rat, the dog, ni kalimu 18, veshi ioneka monga nili 19, ndevu zina choka pati ni kalipasini, vafana vapwela ni kalimu 18, Manyimbo ya choka ni karibu 18 Veshi ioneka monga nili 19
Monga sakala ni karibu fashioni Nitauka maiko nitane Jacksoni Bafuna bifu abo ndaba they are starving Jiba baba kero yao naisi ya pasini Ni maponi kangono ni kingi As a flag boy, I'm still wavy. Man of integrity, R.I.P. Levy. Bakali kuliza jobo fulu ni wa Navy. Mugemu na kwa nisa 20 something. Dine legend they don't want to mention. Gayenze movie boy in dine starring. Sini feta, I'm still shining. Look how I'm tripping. Monga cheni fountain. On top, monga mountain. Thomas still doubting. But I'm not stopping. Sini gwila bench ni kalimu 80.
Monga nili 19 Ndevu zina choka bati nikalipasini Bafana vabwela nikalimu 18 Manyimbo ya choka nikalimu 18 Nikalimu 18 Nikalimu 18 Nikalimu 18 Veshi ioneka monga nili 19 Ndevu zina choka bati nikalipasini Bafana vabwela nikalimu 18 Manyimbo ya choka nikalimu 18 Nikalimu 18 Nikalimu 18 Nikalimu 18
Exclusive from ckmusicpromos.com